wonder when they were nakiza, Yesu wangi. Nafuka mwana katonda wange we nakiriza ebyo mwana. Era wafuka mukwano gwange kuwonkozesa ebyo byoyagala. Kati wafuka mukumi wange kuwonkuma eronwanira. Era wafuka muranyi wange kuwonwanira entalo zange. Gwe wafuka mtana gwange kuwonjakira emunzikiza. Nze nkuita tabaza yange emulisizane ndagawe kubo. Gwe magezi gange, gwe kulaba kwange, gwe ntegera yange.
Nze mazima tondese, mazima tondese. Katonda wange tondese, tondese, mazima tondese. Okoze bikulu mbulamu wange, urechika mbuchu, mazima tondese. Okoze bikulu katonda wange, urechika mbuchu, kutiribu echitu. Zemazima tondese, tondese, tondese.
Wevale mukama katonda wange, wevale mukama mukwano gwange. Entalo zango ziwangude, abalabe bange basasanye. Emirembo jipade, esubyo limpade. Wanzi jake naku, alaba nopesanyo. Bwena linkaba, angate walia yamba, kwe wachano nyamba. Wasangula maziga gange, nonzi jako uinike. Alaba pradobu la mwze yali afute, uzijeyo magome. Labo mpado kuganja nze yari atidenga sitani ya nkuge chiswado. Unyamba zengule, unfusega mafuta. Ugazi ize nsalo zange, unja kado kusinga balala mukama.
Zima zima tondese, tondese, mazima tondese. Katonda wange tondese, tondese, mazima tondese. Okoze bikulu katonda wange urechika mbuchu kutiribu echitu. Zema zima tondese, tondese, tondese.
Goweka katonda wange kuwabi okola virago wa katunda. Gweweka mkwano gange kuwonkolera ebye echisa. Bwewa ingira mulamu wange wachosa binji munze munda. Yegwasa midobu wa katunda kuwabi okola viraga choli munda. Ojudo kusasira anoko agala ebitakuma. Uye gwe kubo, gwe mazima, gwe bulamu. Ye gwa gabo bulamu, ye gwa onyo kufa. Ye gwa kutula wenjege, ye gwa lokola. Ojuda mazima, nechisa, echitakoma, mukama.
Ze mazima tondese,
tondese.
Zima zima tondese.